studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde tlatar sappo e jena lewru fevrier jena yamre soki do studio tamani miden tawale maison de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji du yumar way galo se kirabon competitivity bodo chapan tatobe dido bo fedde hande jukitaade kaldale kawrangal wadi kenyen do bomoko do le o do boto be bihi gubal no tirtongal azawar sariyaji de bamile ngalure kidalde be tinnobe imminat dido sariyaji sabide edu yadda kaldale kawrangal kolobe terengaji wombe leleedi meden ditti dalaji mabbe dana gonde hebnede jogalono do kodi tiri wiide ciagal ko be jidi e mediateur o kenyen be biddo e alkimisar de e be gikkini gikke lobno be kantutirede jobdiji mabbe di to panama to witte witte sukabe non wonde buitaade wattu jona ciagal ko be jeltin ton projet ko nayiri bangal kebe sekirab di wonno sembe kabaruji de mi jogi non do betande di bismillah modon e helade suroobe hakkunde bibbe leedi mali ndibe kollitiwdo gubeno tirtode azawad de wattu jono sariyaaji di bamile ngalure kidalne be tinnobe immina di do sariyaaji sabde edun yedda kaltale kawrangal no wori leedi meden di dido kabaruji be dokki do wakande boto chapantoto e dido bo fedde hande jokkitaade kaldale kawrangal wonduna e wadde do bo mako do fa kebe famtaade kedde mo kanko do woni Ousmane Niali Bouli e Ousmane Dikko
e wi Ahmed Boustas horeje fedde humininde jokintingol kaldal ngadangal fa jam hebengal nde dabare nde horeje fedde sema bami warantan tan na golleji kaldal ngadangal fa jam hebengal o mandate e horebe sema jaldire e nde dabare Ahmed Boustas
le premier kabar gobo na fawdo aniya horeje gubal sema bami tokidal tun denno an darda gubal sema do motafe hono ido golleji duttoji sariya tarkuru karolgal
horebe sema kollitiwide bami nde dabare le ngendi kidalndi fa jamarande e jawdele mubben kebande nagu e wi mabbe ittobe kangi ana gonde jiurde leleede de fu warde le region kidallo wattu joni o sidi ibrahim uldu sidati yo gote e gubal semangal
il faut vraiment remettre
son gonga hale ko war mudun hani jati yawtere hum cande hore dabureji batte de nagu jamarande e kala fibabe dun dabureji din gollata fadde lam o hum cande hore tiala joga suni lam o hum cande hore golleji talkurundu gubal sema kay yoppan ko
la sema est prête à se retirer
hejabe gubal plateforme gal ana nondira nafande dabare de sema bami e wi fahad ag al mahmoud humini be lamu jahakundeji di kan darnade de nagu jamare de e jawdele mubben
akidal yayi
tokiral ton tajabe lamu jahakundeji di juinama gouverneur odum lonaka non han non tawede seraji lidi di kunchana mo hore gilla boy tokidal ton min mila wi de sudum dawrama no haniri kunchana hore kamar mudun no yawiri
je le plus rapidement possible
hedde gouvernement o hobbe ngadi no danga fewtude e gube cininde kaldal ngadangal fal jam hebbe ngal fu kolla anio lob fati dalal ngodu do hebene jogala
le on do wattu fu yimbe le hewbe ka ceddi ki wiide fedde no dutta azawad den wonde wadde do ni imma daraji fab imina dido sariyaaji le ngalure kitalnde mittitade wi dido sariyaaji be bi nayiri bangal de na kanya ko nande mudum honde to wobbe kay koliti wi sa jewi dido anyaaji gube sema bamide idum yedda talkuru kaldal e kawral le leedi meden dino kanko Ibrahim Mayga o holitiri widle majjun o wi tiagal ko sema sinin du do talkuru ko no holiti widbe jabini laamu mali o be baabam to sariya fe gotta be kalda e laamu o kede mo ko mo sifido hen do facci tango Mamadou Samasiku
odo anya gubal sema huncande hore sariyaji kisi der ngalure kidal na hawni sanne sabitafun sema na jeyda e cinibe talkuru kawral hewtagul jam den no yohno ni be jabani laamu leedi malindi e kala kejaabe laamu koobe naldaabe kidal gouverneur e ko nande mudun den no odo gouverneur o hani hinade hono dido golleji kanko dun hani huncande dun hore bangal dawrude kala tellaaji di sema jogi bangi goddo dun tobber do berde yoko fahande laamu leedi no dindi jaba kitafun ka andon hono dido kaba ruji bilidi e hetogul jam leedindi burfuf bangal mobbe totti inde kadi na hani sanne jawtade bangal golleji tankul kawral ngal e hunjande hore dun tutundra hakilaji luguddi bangal mudum
sekrab so ngabbi do bemala me ande ngal odo bayni tutun mi joji modon no noddi min do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapade jeddi joji chapade jette nay sappo go sappo go chapade jeddi joji chapade jette nay sappo didi wattu jonaabe kollitiire cumuji di an jahata na beedo le lumoji bamako di dun le yontade be non de du won cumu goddo kasen mata le ngalure nde wattu jona fedde humnide kabaru jaguji le leedi meden di be bi datti kisi an gonde yeltinede faabe de to yalla hono manga singaji kisi kani wadrede le nokko be bi ko lati sababu di do cumuji du sa jeewi hono kurangaaji di ngordino kanyewno manga singaji di gonde nyuinirde le lumoto kedam ko kono dette lamin trawore yo goto e community do golleji ko mo sifido hen do faccitaango Mamadou Samasiku
ita a demandé à ce que
lam on dardi yo kambe julabe jati kuntina hore kabar jogal lumuji di no lumuji amandi wurrini wajibi no ido bonandaji jeta sato fuf sen yew jati no kurangaji di ngurri nuku o alhulbini no ijibirni sato amilan jati yo golle cagnobe ben goddul no mazinga idi wurri woda faysede kalande chumu nangi kambe saper pompe be mawata fiyotade nukuji yoga denno e haklo aminka anahani lumugo jati mahe kasin sabis soni dum fidirni enne abara biltata ko bondaji di
anarchique c'est des grands dangers
wattu jono kambe gollobe kabaru tere ngadi leedi meddi di ciagal ko puddi murtere mabbe waydi tobbaade lebbi didi ko wiyama de do murtere irum wonde hebenede jogal ciagal ko ben jiduno e dum wurturo hakkun bibbe leedi mo no dete mediateur de la republique wi jewtoto du yalla hono tidalaji mabbe di kan hebenede jogal do e alkamisare warorde be bi kaado halabe koli dun wattu jono no tidalama mabbe wa hebenede jogal kedema konko no dete mohammed jenta yo goto e fedde sa gontode gollobe tere ngadi leedi meddi di ko sifido hen do foccita usum
Ce matin, on a rencontré...
Bétak, min joddeke e médiateur de la République. Min joddeke min kaldi, min pamri ko hewi, kabaruji di anagunde yaade yeso. Miden kan wirfitade walde alkamisare warore, jukkintinde kaltidangal. Miden mila min kebbe ko min tewtata dun. Ciagal dun min jobbe no haniri. Miden andi darde makko ana mawni ley leydi ndi. Nanno miden mila mo wawi wadde ko hewi, fa min jobbe nyamandeji amen di. Kanko jaati o wi lebbi tati anagunde e daranede fa jobbe. Ko min jidi fu, in jobbe law. Fa gollobe golle terembe, edde mubbe uba. Mine kureji amen men gettiraka min kaltidan e lamu mali o kambe du be den jidi be pamami be anda joddi amen di dowmu min nguri dum min bonninta kureji amen
santurti nono fami
darnaade golleji sukabe jokkolbe dum way latare sababu so witte witte mabbe hebene jogala hollitan welle commune nokku no dete tuba koro idum le lamu banama wattu joni o witte witte sukabe dum buyti kiton no lamu kobe wonbe tonbe kollitiri wiri ciagal ko be goddi yaltindi ton datti ko nayiri bangal kebe sukabe ko yaata sukabe jokkolbe tem dron ka nyen gondi fami nede le odo nokka no gondi e faabede tondu fa kebe famtade fa hande ngare kebe Ousmane Ali Boule Ousmane Dikko
feewde e darnaade ya gol njolaade sukabe mali gelle yogaji leydi ndi bami hejoji mbawdi wadde fa sukabe darano koy mubben leden gelle ana commune ridal tubakoro gendi gondi le cercle banamba e Youssouf Ndiaye maire tubakoro di imadaraji nafa mudo ana wondi e yede ley o nokku
dabara ndeme kebinde yo hebbinde projet ngaji agel fa faabo sukabe moinde golledo mu e yalla na kino golleji kebal se keddo e nokku o le projet fier sukabe temdere ngoni hebbe walirede jawdi go hejo gure no gatet commune
e leydin hejoji ana projet commune do janginde fa sukabe lato wawbe golle le hendu ana faabugol yalla sukabe ana golla golle jaagu dabaji ko projet noddirteedo fier wondi faabirade jawdi bakari konté yo goto e faababe
mebi wallirede jawdi e projet o ana foti lebbi jeegom joni go hakkilo faabato sukabe wadde julaku dabaji do dum golle faabato do dum hebde almasadaji mu en fa warde e yirwinde nokku o adani yo men dawon yaade njola saatu men gartan men juude bolé batte projet fier o non sukabe hewbe hono min e hore ni jottike tuuba
ko wana sukabe e rewbe du ballama leydi projet ngaji andibe kabaru witti witta yogabe kuliti wide di projet ngaji an kani wadede le leydi malindi fu e mangal mun
fi gol championnat basket le rumde afrique ndebe kuliti du no hani wadde le hitane 2020 wattu jono don fedde no dete fi ba kani nba kambe gonde wadde di do madaraji fa ƴewto yalla hono championnat hani firede le rumde afrique de fa ƴewtedo yalla di do golliji ko nayri bangal basket hani yarda yeso
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse et fedde leede europe
Sikrabe lobni le kreduji to en puddirado direedo ko yata yimbe le sappo humni be kabaru jimi kanye gonde famminede wattu jono adde mudan gonde beede to direeto be do yimbe le anali lambu tumbuto goldo fammi golan hani wattu ton ko yata balde jetti koni fana mudu fa pabo kabaru jimi le o do region goddo be lanade o do golle don fedde no detta jazz do to gorgal fedde wonde kasele do detta africa kanye afrique espoir ngardan faado kuccala do be kolitiwi do ko yata yimbe le tema doron humini be kabaru feere le leelamu kuccalo kanye gonde famminede wattu jono sergiaji no kabaru laddeji wurri ton koni faana modu fa famminede wattu jono no be kande rendede laddeji gonde ton di wakande boto wadano de dubbe kondi ton tidalaydi mi joggi hakkuno kambe oje foreen wobbe ton se irden gardan far almustrat do lumo no kono dirter kasambere idum li lamu almustrato ritam wiedo goddo dum tagal ko be darno non nan dendengo ko nayri bangal hono weydi jam e dederle odo no kuyamu goddo dum fuddi nanetto ila asawer debbe non de himbe no wobbe tonbe be koliti wottu jono wiide be beltikile odo golle sanne wiambe himbe be hewbe gonde urudile badale odo no kusal gonde nanodo goddo dum do se kraap do katten bete hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade hejju jam ka fande kedde hedade honno andir onno do e seede yewtere meden de ana wodi wassalam.